Yazilwa ngamshaya
Yazilwa ngamshaya
Yazilwa ngawabale
Yazilwa
Yazilwa ngalaye ngamshaya
Yazilwa
ngawabale
Yazilwa
Avala msanukulu mama ye msanukulu mama
msanukulu mama banitizala nalo
woba
yasilwa wabale
avala msanukulu mama
msanukulu mama
msanukulu
mama banitizala nalo
woba
yasilwa wabale
Zababili, singa ni zababili Mbona angu penu ya gawekendi Iwa lomi ya gawekendi Yena ni anjela uzuni Jesus O singa ni zababili, singa ni zababili Mbona angu penu ya gawekendi Iwa lomi ya gawekendi Yena ni anjela uzuni Jesus Weba fala ba mezo ni chesu bo Fala zo ni chesu bo Yemo milo wasuke Yemo milo wasuke
Abatata
kubesha
uyayini
Kwa
matata kwa 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 k I stop a buzz with him. Better my balls, I'm a gentleman.